Gachiwo Neshe.
Last game of 90s, baby.
Gachi B.
Song, come on, but one night stand. You love to date, no mamba, kuchuna na miss pen. Manska gida baba drive, ila glass kakata room, tukamaliza ne kwenye nyasi. Demo pili limona na jichetua. Kizungu kingi kona huyo kishua. Nikamchangania tungi akaja ile kulewa tu akaanza kutapika dagaa. Demo tatu limona metoka chicha. Kanikosha mbaya nikasema ngoki hapa amekwisha. Kampiga sound nikamvuta ghetto ile kutoa wig tu na bonge la ngeo kwenye kichwa.
Unaua vibe, unaua vibe, unanikata steam. Unaua vibe, unaua vibe, unanikata steam. Unaua vibe, unaua vibe, unanikata steam. Unaua vibe, unaua vibe, unanikata steam.
Unajuaga wale mwana wakupakasia, wanakuaga na tabia flani soza kuwamenia. Anasema mekata pisa dina chuchumia, pisi fulu inamlilia kumbe atabuso ajambulia. Unaua vibe babu, unaleta isia, wapenzo luma luma japo kwenye tamthiria. Bia umelipia msosi chumba umelipia, mpaka mchezo umelipia funa pangyo pa kumwagia. Yuzi mwanao katika shpapi ya kuokota, mita flani ya kati kino po kwa mwana mboka. Pisi kataka kulipo povuli na mtoka mwana kachimba na shuka mala poli kadondoka.
Aise unaua vibe, unaua, unaua vibe, unanikata steam. Unaua vibe, unaua, unaua vibe, unanikata steam. Unaua vibe, unaua, unaua vibe, unanikata steam. Unaua vibe, unaua, unaua vibe, unanikata steam.
Yuzi kati nilitoka sijui sangapi. Minacho kumbuka nilimkuta kwenye party. Zama romu chapu chapu misi nataka mikasi. Nika suka piga vingapi na mkoni unaishi ngapi. Kutana na mtoto wana nane figures. Marking heart kama amenyonga with us. Sama honey mom sick of wendo tiba. Kuonesha wana picha si wote walisha piga. Kuna wana wana mishi za kise. Gambia na gongea na lewa fuma wenge. Yani pisi kari hivi hivi tupitishi wembe. Yani huna gari huna pesa lafu tuwa kupende.
Aise unaua vibe, unaua, unaua vibe, unanikata steam. Unaua vibe, unaua, unaua vibe, unanikata steam. Unaua vibe, unaua, unaua vibe, unanikata steam. Unaua vibe, unaua, unaua vibe, unanikata steam.
Amejinga kinoma, mwacha cheza jimwage. Tinga kinoma, DJ tena idondoshe. Ametinga kinoma, mwacha cheza jimwage. Tinga kinoma, DJ tena idondoshe.